business is very good. It will help your ministry very well. You will preach Christ better. Sawa sawa.
My business associate afamba kazi mbingi na
yeye. Welcome.
Yeah. Hey. Yes. Sasa ngaongea na yule katika client madam kasema namna gani?
Amekubali kuanza kanisa na sisi tufanye wash na hiyo kanisa. Your mercy, your glory, your blessing, me designer. See your way.
Kwa papa ndao kufunia katika business mzuri, business legit, miracle legit, tatengeneza pesa mzuri katika kanisa madam. Wakati ngaingia katika kanisa ngaosha, taosha pesa mzuri katika kanisa. Hapana kata katika business, miracle legit mama. Baba tonge na bus.
Papa.
Nguo sawa, tazoea business.
Nini mbaya huko gai?
Hakuna kitu mbaya, nikushiko tu legit. Mbona taongelea mbele?
Tutashikwa tupelekwa police station.
Taongelea huko na tazoea kazi. Tazoea. Wapi mkubwa wako? Taongea na mkubwa baba. Kuya taita Jehovah katika cell.